bongamusic.com. Ikina Zambonga.
Military swag. T Breeze, War Boy, Black G. Yeah. YB na kubon.
YouTube trapping.
Yeah. Waziva, my first small pillar mom. Whenever I talk about my ten house, I'm Waziva. Mutakara Baba Shopu, I say, I could have talked to Giza Miri. Yeah. Lwamila tiaina calls. Wenzi mwajele, lwamila tiaina calls. Nimina mapokola, lwamila tiaina calls. Yeah. Tulicheba tuba boss. Mama getia, lwamila tiaina calls. Bama geto, lwamila tiaina calls. Nimina baba yamba, lwamila tiaina calls. Yeah. Lwamila tiaina calls. My DJ from my radio, Lwamila Tiaina Cozy. Ninakani ma pasta, Lwamila Tiaina Cozy. My conduct went to city, Lwamila Tiaina Cozy. One Zambia, one nation, DJ Bantu Bamos.
Kulia kuna zeva eza vale, konji kuyamba. Kambe ava yambi, nekachangi hao yongamba. One la momuntu alipa intercity. Nga zule bwanzi basi nga kulibo pundilila.
Yes.
Haso ya muzako wambo kuidia kilila. Kuliki pasta wavu hata, musalaka wavata. Kunoizi mwavu tata, usiu wambatia wata. Wezi zengi yongaka, yonja tau mupokola. Kambe kulia nishori, kambe mali ya mukora. Kulia kuna luna luma mizishani vavu kuba. Balata za skua, nitageta umageto vavu. Valo vale la bozi, vai la tia ina cozi, T-Breeze.
Yeah, wami la tia ina cozi. Wenzi mwajele, wami la tia ina cozi. Nimina mapokola, wami la tia ina cozi. Yeah, tulicheba tuba boss. Mama getia, wami la tia ina cozi. Mama geto, wami la tia ina cozi. Nimina baba yamba, wami la tia ina cozi.
Lingakani mapasta kivatu wabaswana. Kisemu comparison ya sipa kulolu swana. Usini voneli mateni kama sunso yeni chana. Magelo de ya semu meri nikachana. Auli wanyushe ndekeli old fashion. Mutu ni mutu fali fast foul nani nika potion. Mapasta walu tusa kuzamuli muvatu wa kikwisa kwa lingaka ya kulilebi muva. Usini voneli mateni jitempelea nikeni. Kapa kwa majele komuli muteni. Nikwali wanjewe mwana yo muteni. 1Z1Nation inge 5 plus 5 muli muteni.
Kani mapasta lwamila tiaina cozi. My conduct went to city lwamila tiaina cozi. One Zambia, one nation, DJ Bantu Bamos. Yeah.
Download it at bongamusic.com.
T Breeze ina cozi. White boy Black G. Street fire. Muyanga wanga managers. Yeah.